let you know that brothers ya pata. See daddy pata. Well, I never need me, oh my god. And I wanna let you know that nili ya kanyaga. Kwa ile time, tulishindwa nini, oh my god. Jua la utos, kamkos. Kila napopata tu nimi kaos. Kwani kwako aje, umejipata aje. Right now, nasota sana. In my mind, nakukumbuka. Right now, nasota sana.